Okay, okay. Anataka ndaye mbili na shofa, king size bed au ski na set ya sofas. Ni runda si dagoreti, na tayari nyumba nisha jengo ready. Sauna cheki, style yake nishaijua, anashukisha kaunti yangu nikishainua. Ushaijua kuna vitu zijawai kuwa skupi hata kidogo, even the life huwa ushasikia niko always on point. My gold digger wanna try to get more coins. Hawanipati wanasari sana huyu boys, na sina do ya kupedema buy new toys. A new boy nimechange you ya hama dem, wanakumangia do na waja play the game. It's all insane but all the same ni mimi. How do I put up those songs? One ain't gonna get it. Aha, 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 yeah. Aha, aha.
Some distance has grown between us.
Aha, aha.
My long time girlfriend.
Okay.
I can feel it in my conversation.
Kwa wachimbi ya dhahabu, madema nanga haya waliuza adabu. Si wote mi nasema ni wachache kadhaa, yani kutoboa mifugo kwao imekuwa sanaa. Jua vile nasema sio kitu ya kushangaza, na wale wamejambi wabaya zaidi kwanza. Mawale chase watakupata ukicheza, na kuona hadi ndani wako na macho za laser. Nishimo ukiingia unazidi tu kumezwa, mwisho unakula nyasi kane bugadneza. Naonanga kwa umbali jasho na kazi, pesa yangu na ijali. Na jichungia maslahi nisikajipate walai. Nimeingizwa box ndani, situation I find. Na kuambia one more time, what's yours is yours and what's mine is mine.
Yeah, yeah, aha, aha. Yeah, yeah, aha, aha. Yeah, yeah, aha, aha. Some distance has grown between us, my long time.